no papa. Cause I'm not too smart, but I can lift everything, yeah. Myself and I. No.
I praise music, baby.
I need 1 minute. This time I'm in it. Yeah, I'm on it. Google killer sentence. Stress, nice dreams. Dolly's outside success. Just one with him, cause I think I do my rest. Wake up, see the kind of life that I'm living. Make up, think of Gucci Louis, what's the meaning? Break up, wanna sip a leg, kiss a shilling. Me and fade up, and for God's sake, I'll be chilling. Look on Ilo now, na so feel it to conja. Na figure me out, you love them to so get us out. She does not know how, na masela to kada. Leo mwana lubao, sin a value, kabi da. Chini na car with no idea na kili sheduma box of wasi delia dama niletengo bada chua kuzaliwa sina nyama chenga chenga sina jero sina mia mistari na kuji na kate na kuwa low na chua sedaka za bate na kangaroo na chepa marapa buguru ntu karia kou nafsi nasema tapata nyingine sipati ngo. Kiko complicated, right. Mwana sukuma na posema I might. You alishizama mbela kuna flashlight. Mitikasi mesha buma, au nikabe midnight, huh? Had a talk, chakula cha myself and I. Na kilaga mpaka kili na semaga bye bye. Nimechoka mwela kilu kwali nimechoka mai. Sina nguvu za jasiri, still I never wanna cry. One track on con, doto zali nacha. Kila niki walk hard, na vuja pakacha. Umaskini usha nizaa na usha nipakata. Sina nyimbo za fura, uzuni kwangu pacha. Kwa mwendo pole pole, sifiki na kuwa slow. Sina pigwa bidole vya macho mpaka vero. Still the pain, we be rolling deep inside. To my soul, nina hustle mpaka morning. Wanna need to chemical. Maisha kadiliki, we bang with the nature. Kila siku ni mekiki like woo. Maisha ni muziki, lecheza kwa step. Ganda fresh you a beaty like woo. Maisha ni visiki, unavigonga leo. Kesho pata yoridiki na ukizoom, zoom. Maisha ya shikiki, tunacheza tick tack tack. Kaa kwenye kiki, I'll that's why. Tunakaa kwenye kiki.
Music, baby.
You stupid those beats.